Imibulelo nezibongo kuyo inkosi ngenxa yezingoma zizobileyo wokufutshane kuzoba kude ukuba siya kuzicula phaya sikhatshwa ngumculo wakwezisemazulwini indawo iya kudlalwa ngemirhubhe nembambe kuya kuzuka kakhulu madumise lo uya kucula adlale ngokunjalo uloyo lo uya kungena eluvuyeni lwenkosi asiyelele ngawo wonke amaxesha akunawutshiwo ngokwaneleyo akunawubizwa ngokwaneleyo kubizelwe kwinzulu zentliziyo masiyikhonze inkosi ngokugqibeleleyo simkholwa simkhonza simthanda simthobela sihambe naye kude kuyoba sekupheleni sithi ngenyaniso size sibone ngokukholwa kwethu side sibe nesiqinisekiso sikelelekileyo ukuba siya kuba phaya xa ebuya kungabikho nje nokuthandabuzo kucinci okuzakushiyeka sizawube nje iyure enyanisekileyo yobomi bethu xa singena elugwebeni nathi sihamba nobaba lukathixo sizihlola sibe sizisa phambi kwakhe ngela thuba kukhona uxolo nje olusikelelekileyo nesiqinisekiso ukuba sivumelana nothixo nelizwi likathixo sibe nobudlelane naye sihambe naye unathi ukuba yonke into ihambe nje ngokuthula kungabikho nepesenti enye nje yokungaqiniseki eshiyekayo emva koko singacula kuhleke moya wam kumele kuhambe kude kuzofika apho ewe enyanisweni kude kuzofika apho sibe sikube kuhle sigqibelele enkosini konke okusinqungileyo nje sikubalekile kuthini kulungile sibalele kuthini sisikelelekile nguthixo hayi ukuba sithethe njengako nokuba ziingoma nokuba lilizwi likathixo yonke into ikhonze nje injongo enye okanye izinto ezimbini enye ukuba izukise uthixo kuko kuyo enye kube kuba siyaziswa siyalungiswa simiswa ngokulungileyo side siyofikela apho uthixo afuna sibe khona njengezi ngoma zimbini sele ziculiwe ndithanda ufunda umqolo mnye kwisithilelo 21 sithilelo 21 uverse 22 andibonanga tempile kuwo kuba inkosi uthixo somandla nayo imvana yitempile yawo umzi lowo awufuni langa anayo inyanga kuba ubuqaqawuli bukathixo bukhanyisela nayo imvana isisibane sawo iintlanga zabo basindiswayo ziya kuhamba ekukhanyeni kwawo okumkani bomhlaba bazise kuwo uzuko nembeko yabo ingoma yesibini isithilelo 15 isihlwele uverse 3 malunga nesihlwele bayivuma ingoma kaMoses umkhonzi kathixo nengoma yemvana besithi mikhulu ingumangaliso imisebenzi yakho nkosi thixo usomandla zinobulungisa ziyinyaniso iindlela zakho kumkani weentlanga kukhona izibhalo nje ezimangalisayo ilizwi nje lizuke ngokuba lililo. Xa siqaphela sibona nje ukupheleliswa xa siya kuba nenkosi. Xa yonke into ukudinwa kwethu kuye kuzawube kuphelile, ngoko sihlale sinenkosi, sicinge nje ngemirhubhe kaThixo, singasacingi emva phayana ebunzimeni nasezidinweni nje babe kulapha emhlabeni. Kodwa okudala kuzawube kudlule, yonke into izawubantsha. Xa sifunda izibhalo ezinjengezi, ngoku isigulo sasekhaya siyabaleka, sicinga uba kungade kube lapho nje sigcinelwe ithemba lethu eli sizawube sinalo njengombhalo ecula emhlabeni. Yenza ukholo lwam lukhulu, ndinika ingqondo ekunyanisekileyo, ndithatha konke okwam Yesu wam. Siza elizwini umzana uSmith alifundileyo, uYohane 15, ilizwe eliqinisekileyo kakhulu. Kwelinye icala kungabuhlungu, ilizwi nje eliqinisekileyo kwelinye icala lingasenza sivuye. Bayeke abasuka enkosini, abangahlaliyo kuye, abangahlaliyo elizwini lakhe. Ndicinga kucace kakuhle kulo mxholo ukuba siboniswe ukubaluleka kokuhlala elizweni lakhe ukuze sihlale kuye. Ngoko akukho selizwini lakhe, ukuba akushiyeke elizwini lakhe akunakushiyeka kuye. Kuqondakalisiwe ukuba ilizwi alinakwahlulwa nenkosi, ngoba inkosi lilizwi. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, oko kuphuma elizwini kuphuma kuye. Lo ozisusayo empompozeni kwelizwi uzisusile kwicebo lakhe. Ngamanye amaxesha abantu bakholwa njengenye indlela. Ngokunjalo inkosi ukuba sidlala indima ebalulekileyo ngelizwi, ukuba sihlale kulo singamkeli naphi na into ezawufuna ukugubungela ilizwi, ngoba uqobo lilizwi. Zonke izilingo zonke ziyabaleka xa uqobo luthi lusigubungele olulizwi, asinakuzinceda kodwa sikwenza nje oko egameni lenkosi, ngokuba siyazi ukuba nabani na ozisusayo elizwini uzisusa enkosini. Ukuba nihlala kum namazwi am ahlale kuni, nazi imeko. Ngoku inkosi yanga ingathi ngenyaniso senzele ingcebo basihlale elizwini lakhe, singavumeli ilizwi lakhe ukuba libekelwe bucala, njengokuba kwakwenzekile enkosini egadini yase-Edeni. Inkosi yathatha ilizwi likaThixo yalizisa phambi kwakhe ngendlela eyahlukileyo. Kodwa ke kwakukubi, ngokuba wayeza engumlahlekisi, konke ulwamvila lokufa yayiyo yonke into. Ubutyebi belizwi bubomi, ukucaciswa kwelizwi kukufa. Nantso eyona nto efunekayo, ukuhlala elizwini. Ngoko sihlala enkosini ngokunjalo. Esi sibhalo uYohane 15 simkhumbuza ngelizwi umzana uRusi alifundileyo kuYeremiya 17. Apha kanye ngokucacileyo kuye kwabekwa umbandela ololudidi apha efuna ukubona amandla omenzi. Verse 7, inoyolo lo othembela kuYehova. Khona isibhalo kwimizekeliso, hayi ngokuqonda kwakho unobulumko bakho kodwa thembela enkosini, yima uthembele enkosini. Ukuqonda kwethu kuza kusiphosa kosilahlekise, ngokuba oko kulumkileyo ehlabathini kusisidenge emehlweni kaThixo. UThixo ufuna uthetha nathi, enze abantu kuthi sinonxumelelwano naye nelizwi lakhe. Kulula nje uba singamkeli nayiphi na into. Unoyolo umntu othembela ngoYehova, ithemba lakhe alibekela elinguYehova, ngokuba yaba njengomthi otshalwe omilisele emjeleni lamanzi, iingcambu zakhe apho zityalwe emijelweni yamanzi. Phaya iingcambu apho zihleli khona kumele zihambe zinane ukuze kuvele isiqhamo. Umahluko phakathi kwamasebe asusiweyo, umxholo esifundayo apha uYeremiya ngulo, umthi otyalwe ngasemijelweni yamanzi utyalwe yinkosi ukutyala kaThixo wethu, kuthi uthwala isiqhamo kude ihlala inxulumene nenkosi oko ikudingayo. Konke kufika ithuba ba ithwase ivelise isiqhamo. Akumele sijonge namaxesha anzima kwinyaniso, sonke siyavumoka ngoku siyabona ukuba uThixo uyinyaniso kuyo yonke indlela. Konke kungomoya wakhe kuthi, konke kungentshumayelo. Ngokunjalo abantu abanintsi baza enkosini ngendlela ezininzi, iziqhamo ziyavela ngendlela ezininzi, iziqhalo ezityaliweyo, iziqhamo ezivelayo. Akunaba yenye indlela. Apha kuYohane 15 indawo le ithi omnye uyacinga ke uba ibiyintoni olona nqaku malunga nesebe elihleli emdiliyeni, ayifuni apha isiqhamo kumele sifele khona. Ngokucacileyo yonke into isusiwe kuze isiqhamo esikhulu. Silapha ngenxa yeso sathu ukuze uvele isiqhamo, ukuze isiqhamo sivele konke. Akumelanga kuphele kuba kuye ezintlokweni zethu, kodwa makuze konke entliziyweni zethu. Ndithanda ufunda kwizikronike zokuqala 16, ekhona ilizwi elizukileyo endingalifunda kule ntsini. Ngokunjalo kuDeuteronomy 8, apha izikroniki zokuqala 16 verse 34 iyasifaka ukuba sidumise ukuba sinqule. Izikronike zokuqala 16 verse 34, bulelani kuYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe. Ithini? Sisindise Thixo osindisayo, ukuze sibulele igama lakho elingcwele, sizigcine ngendumiso yakho. Makabongwe uYehova. Then emva koko iyeza, makabongwe uYehova uThixo kaSirayeli, kususela kwaphakade kude kuse ephakadini. UThixo ubachithachithile abantu abangathobeliyo, ubachithachithile enenjongo kuba bengethobeli ilizwi lakhe. Ukungathobeli ukwenza lukhuni, ukungamkeli kukhokela echithachithweni. Ukholo nokuthobeka ubuyisela enkosini kwaye ufuna ukusibuyisela njengosirayeli ebuyela kwilizwe lakhe lesithembiso ngokwemvelo, ngoba uThixo unenjongo ngabo. Ngoku inkosi yakha ibandla lomnqophiso omtsha ilibuyisela elizwini lesithembiso kweli xesha, kwaye ukholo lwethu lume ekuthobekeni ezithembiso zikaThixo ukuze uThixo azalisekise oko akuthembisileyo. KuDeuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Ifuna ufunda kuverse 3. Deuteronomy 8 verse 3. Wakuthoba, wakulambisa, wakudlisa imana, into obungayazi, ababengayazi noyihlo, ukuze akwazise ukuba akaphili ngasonga sodwa umntu, umntu lo yena uphila ngento yonke ephuma emlonyeni kaYehova. Inkosi yethu emva uba isebenzise elizwi kwintshumayelo yasentabeni uba umntu akaphili ngasonga sodwa, ngenyaniso ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ukubaluleka kwelizwi akunakugxiliswa ngokukhulu. UThixo wenza izinto ngokwelizwi lakhe. Konke lo ambizele enkonzweni enze oko akuyaleleyo ngokwelizwi lakhe. Asinalo icebo, inkqubo yethu thina nje siyinxalenye yecebo losindiso kweli xesha lethu. Ithi apha indlela elungileyo uba uThixo unenceba, uba unenceba kuthi nje ukuba wasoloke bakhathelela abantu bakaSirayeli kwaye uyazithoba, uyakulambisa wakudlisa, uyakuthoba wakulambisa wakudlisa imana, into obungayazi, ababengayazi noyihlo. Now ngokuza ukuphawula nje malunga nalo mxholo, ukuze ukwazi akwazise ukuba kungantoni na, utheni uThixo senza oko akwenzayo, ukuze akwazise ukuba akaphili ngasonka sodwa umntu, umntu lo yena uphila ngento yonke ephuma emlonyeni kaYehova. Kwa emlonyeni wakhe kuphuma ilizwi lakhe, elizwini lakhe lilizwi likaThixo. Xa ethi makubekho kubakho, xa esithi makuvelise kuyavela, xa esithi imana mayiphume ezulwini, imana iyavela ezulwini. Xa ethi Moses bethe litye kuphuma amanzi, Moses bekufuneka nje abethe litye kuphuma amanzi. Ilizwi likaThixo namandla kaThixo soloko zizonke. Nathi kumele uba siyazinyaniswa uba ubukumkani bukaThixo akukho semazwini kuphela kodwa kusemandleni bangapha bethu ngoku abaziyo ukuba sikho lapha nje ukuva ilizwi likaThixo, kodwa silapha ukuba sibe namava noThixo emandleni akhe, kuba ilizwi silivayo lingaba ngamandla kaThixo kuthi. UPawulos uthi incwadi eya kumaRoma namaKorinte, ilizwi likaThixo libuyatha kwabatshabalayo, kodwa kwaba basindiswayo ngamandla kaThixo, amandla kaThixo ayisengo wakho kanye wam, kodwa ngenyaniso ngamandla kaThixo. Oko sifuna uba namava akho. Qhubeka apha kulo mxholo. Deuteronomy chapter 8, uba umntu akaphili ngasonga sodwa. Uverse
2.
Uze uyikhumbule, uverse 2, uze uyikhumbule yonke indlela akuhambise ngayo. Kumele uphakamise inyawo lakho xa ukhula, oogqirha bakunika amacebo lohlobo oku besingakudingi ngemva. Yawumdala, yawumncinci, ubeungadingi gqirha, bangadingi mhloli, bengadingi uThixo wayenabo. Isuti zazihlala zintsha iminyaka eyi-40. Izihlangu zazipolishiwe entlangu, yonke into yayilungile. Bhayibhile ithi kulaa minyaka eyi-40 ayikho into eyagugayo, kwaye ndiyakholwa uThixo anganika amandla ebantwini nakoko bakunxibileyo. Amen. Ewe, uThixo wethu nguThixo ozizukileyo. Sidinga nje uvumela uThixo asebenze, hayi uba simkhokele ngokungakholwa kwethu, kodwa nje thembela kuye ukuba uselilawulweni lweli xesha. Uthi izulu yitrone yam, umhlaba sisihlalo senyawo zam. Ngoku nathi kumele sibe namava oko singenamava ako, kuba uThixo uza kuqondakalisa ukuthembeka kwakhe kuthi ngendlela eza kuhamba nje izukile. Verse 4, ingubo yabo ayonakalanga ubudala ikushiye, unyawo lwakho aludumbanga le minyaka imashumi mane. Ngokuiza kwakhona, uze wazi ngentliziyo yakho ukuba njengoko umntu amqeqeshayo unyana wakhe, uYehova uThixo wakho uya kuqeqesha wena. Kwakhona emalunga nokuba wazi uThixo uyakuthoba, uyakulambisa, upha amanzi, uyakudla kho, uyakutyisa khona, akubonisa, asibonise oko akwenzele abantu bakhe. Usibonisa oko asenzele kona. Ngoku oku injongo iyeza kwakhona. Nantsi injongo, uze wazi ngentliziyo yakho, hayi ngengqondo yakho, kodwa ngentliziyo yakho, ukuba njengoko amqeqeshayo unyana wakhe, uYehova uThixo wakho uyaqeqesha. Ubhala ntoni kumaHebhere? Lo amthandayo uyamqeqesha, lo uyamohlwaya. Ingaba ayontlungu enkulu xa unyana engenzi ngendlela elungileyo abethwe? Ingaba akukho buhlungu kuthi xa sibethwa siqeqeshwa? Kodwa olo luthando. Inkosi ayifuni nje usenza onyana nentombi, ayifuni nje uba ngumhlengi, ifuna uba kumfundisi wethu, ngumyaleli wethu. Yiloo nto ndikuthatha ndikuse esikolweni sam, ndizokwenza into endifuna ukwenza yona. Ngoko imfundo kumele ize nako. Ngamanye amaxesha imfundo nayo iyakwazi uba iphose oko kuyinyaniso kuxhomekeke kuko. Thina singabantu soloko sibizelwe ukuba sibize abanye bazophendula, kodwa xa abanye befuna usibeka endaweni ngoko ayiye ilungi. Kodwa masinyaniseke nje, ayingomntu okumela afundise omnye. Kodwa inkosi uThixo wethu ngumhlanguli wethu, singonyana neentombi zikaThixo. Ngokuba kulungile kuthi akasinikanga lungelo oba sifundisane. Kodwa uzawufumana iingcali zemfundo, iingcali zemfundo zizawuba khona. Inkosi yona ngokwayo nguyo ingcali yemfundo, umfundisi wethu. Kumele nguye ozosazisa, ozosifundisa, ade umntu kaThixo akugqibelele, axhotyise ngako konke uThixo afuna umxhobisa ngako. Ngoku uyagqibela apho uthi, uthi uYehova uThixo wakho uyakuqeqesha wena njengoko umntu amqeqeshayo unyana wakhe. Oko kulungile, kwaye siyakholwa intliziyo yethu yonke ukuba uThixo ulungile kuthi. Uyigcine ke imithetho kaYehova uThixo wakho ukuba uhambe ngeendlela zakhe umoyike. Uloyiko, koyika uThixo kuqala kobulumko. Ukuba umntu unokuthobela uThixo nelizwi lakhe, ngoku isiqalo sesenzekile. Inkosi yawunika inceba ukuba aqhubeke. Xa ndifunda apha kule vesi, ukuqhubeka de ube sekupheleni, uba wakuthoba walambisa wanika imana. Ndicinga ngoAmos chapter 8, ngumxholo oqhelekileyo kuthi sonke. Amos 8 verse 11, apha kubhaliwe,
behold the days come saith the Lord God that I will send a famine.
Yabonani, kuza imihla itsho inkosi uYehova, ndiyakuthumela ukulamba kulo ilizwe, kungabi kukho ukulambela isonka, kungabi kukho ukunxanela amanzi, kube kukulambela ukuva amazwi kaYehova.
Through Moses God told us man does not live by bread alone.
NgoMoses uThixo usixelele uba umntu akaphili ngasonka sodwa, kodwa ngalo lonke ingayonke into ephuma emlonyeni kaThixo. Ngoku ithi uThixo uthumela indlala, kodwa uyakunika ukudla ukuba unelise indlala. Uthumela indlala ehlabathini, kumele enze inzame zokwanelisa laa ndlala yokomoya. Ndithanda uyifunda, yabonani, yafika imini, kuza imihla, namhlanje uba inkosi bikhona biyakuthi, namhlanje esi sibhalo sizalisekile phambi kwemihlo enu. UThixo uthumele indlala emhlabeni. Sele ndikutshilo apha kwezinye iinkonzo, xa bendibuya kolu hambo lobuvangeli lokugqibela, isiphelo phayana eNairobi, phayana ababhishophu bashumayelayo banekhola ezimhlophe, zange andibiza uba ndibe yingcali yemfundo, kodwa wandibiza uba ndifunde ilizwi lakhe. Kodwa le ndoda yanika ubungqina, andizibambi ezi ntyatyambo, ndizibambela kum. Kodwa wathi mzana uFrank, besinobuvangeli obukhulu baseMelika apha, besinayo indoda enkulu yaseJamani apha, bonke ayiwaka ngamawaka ziza emihlanganweni. Ayikho into eshiyekileyo emva kokuba ubhiyozo laliphelile, yonke into yayiphelile. Uthi ngokuba ulapha lo nyaka kuphelayo ushumayele nje kabini, amawaka kwinkonzo yethu ayaphinda phinda. Wathi ingaba ungumprofeti obizelwe abantu bethu? Ndathi andinguye. Konke nje kukuba ndiyibhayibhile ehambayo. UThixo usinike sobabini ilizwi lobuprofeti. Asidingi mprofeti ngoku. UThixo umthembisile ukuba uzathumela umprofeti onjengoeliya phambi kwemini enkulu yoyikekayo kaYehova. Okanye ngaba ukhona umntu ofuna undixelela ukuba uthembise omnye futhi? Ndiyamyalela umntu onjalo ukuba aphume apha endlini, amke kule ndawo. Kule ndawo uThixo nelizwi lakhe nguye ovakaliswayo, nguye okholwayo njengokuba kubhaliwe. Esandleni senkosi kwisitshilelo chapter 1 verse 20 zazisixhenxe kuphela iinkwenkwezi, hayi eziphezulu, hayi ezingaphantsi. Izikwenkwezi kukhona izithunywa ezisixhenxe kumabandla azixhenxe, hayi ezisibhozo, kodwa zazisixhenxe zazithunywa nguThixo. Omnye ngathi kunzima na oko? Hayi, akunzimanga. Qha kumele sithathe nje ihamile enkulu sibethe ebantwini ukuze kuze kufikele emqondweni. Ingaba asiqapheli ukuba ukuthobela inkosi kulolo hlobo? Akumelanga siyazi nxaxheba yokuba iselizwini likaThixo. Kumele sibone umzimba, ingaba kumele sijonge umzimba kaThixo ukuhlula kucala? Omnye uyawuba mnyama, omnye uyawuba mhlophe, omnye uzawuba ntsundu. Sifake zonke iintlanga. Asinayo into enintsi basilinde ngaphezu kokuthululwa omkhulu okukhulu komoya ongcwele ngenxa yelizwi likaThixo nokukholwa ilizwi likaThixo. Oko entliziyweni kuya kuza kunobomi ukuze kutshilwe emzimbeni kaYesu Kristu. Asisadingi ndoda ukuba izokuvuyisa, kodwa sidinga uThixo nelizwi lakhe. Ilizwi kumele ukuba likhutshwe ngexesha lendlala. UThixo soloko enendlela nezidingo. Siyabona ngexesha likaYosefu. Ngenxa yabazali bam ndifuna nje abo bebenokuxhamla kwinkonzo. Ayiyo nto yomntu omnye, kodwa bonke abazalwane abalungisele ilizwi kweli xesha babelana ngokuvakala okunye, babelana ukutya okunye okukokomoya, ukutsho ilizwi likaThixo lityilwe kuthi nguThixo ngeli xesha. Sishumayela ilizwi ekukhanyeni kwesitshilelo sobuThixo njengoba kutshiliwe kuthi, kubhaliwe apha ngomkhonzi othembekileyo oqondayo. Thixo wam, uThixo yanga anganewaka namawaka abakhonzi abaqondayo abalumkileyo. Asizilumkelanga thina, kodwa sikubabalo lukaThixo. Sithwele nje ilizwi likaThixo, ayikho mnye olithweleyo, bonke balithwele. Yintsebenziswano, kwaye yintsebenziswano eluthandweni lobuThixo. Hayi kokuba omnye ugqibela omnye athi wena wenza le, wena wenze leya, kodwa wonke unenxaxheba enkosini yakhe nolungiselo lwakhe ngokwenxenye uThixo amphe yona. Omnye amelanga ukathatha indawo yomnye, kwanele ukuba omnye uthathe indawo. Kwanele ukuba omnye uthathe indawo le ayibekwe uThixo. Uba umntu ufuna uya eFinland ngokuba wonke unyaka ndibaphayana nje ngeweekend. Ngeweekend amaxesha amaninzi eZurich, amanye amaxesha eAustralia, amanye amaxesha kumazwe ngamazwe akude. Xa ujonge ikhalenda uziva ngenye indlela, ixesha nje ligcwele. Umzana uRus uthi nje ngokuthobekileyo, hayi ngomsebenzi wam, hayi kuba ndandivuya ngako, bendinovuya ukuba wayejikeleza, kodwa kwavakala kakuhle xa yathi indoda yaThixo, lowo hayi ngomsebenzi wam, umsebenzi wakhe ulapha kulo lonke ilizwe. Umzana uRus nomzana uSmith bayazi, bandixelela nje kakhulu kumzana uRus nomzana uSmith oko uThixo anako entliziyweni bonke abazalwana abalungisela ilizwi kumazwe ngamazwe bafumana ndawo yabo apho. Ngokunjalo yanga bangaxhamla ekuvakaliseni, akubekelwanga thina kuphela kodwa bonke abazalwane jikelele, bonke abantu bathixo balunge, balunge ngelizwi likaThixo. Umsebenzi kaThixo sixhamle kuwo sonke, ngoba ixesha lifutshane ukuza kwenkosi kusondele. Uza kubona kuko uba yonke into yenziwe ngendlela elungileyo, ngexesha elilungileyo. Soloko ndikuvuyela ukucula nokudlala, soloko ndikuvuyela ukucula phambili. Nonke niza kuthi silusapho olunye olukhulu emehlweni kaThixo, kumele nje sazane nje kakuhle. Beningayazi bangaonyana neentombi zikaThixo abasechithachitheke emhlabeni, konke ndibafuna bazive bebamkelekile, bazive besekhaya. Ezinye izinto zingahluka nje ngenkqubo yenkonzo, kodwa ilizwi, umoya, imfundiso soloko inye naphi apho uzawuya khona. Imihlangano yeRussia yahlukile kule iseAfrika, kule iphaya yahlukile phaya eIndia, laphaya naphaya. Kungakhona nje iindlela zokwenza zokuzimela kwezixeko, kodwa inye into esifana ngayo lilizwi likaThixo elingcwele. Anakuyilubela xa ndandishumayela okokuqala eIndia 1964, abazalwana babengenondivumela uba ndihambe, babethi kumele khulu izihlangu zakho. Ndathi kutheni? Bathi ume ngaphambili. Ndathi ngoku? Bathi ndihambe enyawo. Bathi awulazi ilizwi? Ndathi ndiyalazi. Moses kwakumele akhulu izihlangu zakhe ami ebukhoneni benkosi. Xa uma phambi kwenkosi ngoku kumele ukhuli izihlangu zakho. Ndathi kulapha ke emva koko andinahleli ndingabelwanga zinyawo, ndazikhulula. Kwaqhubeka ngokuba ukuba yiloo ndlela ababeyifuna ngayo akwenziwe ngolo hlobo. Xa ndisegrisi ndandingajonganga enkonzweni, ndabeka inyawo phezu kwelinye, kwanzima uba iphume inkonzo. Ndamangaliswa kuko oko kwenzeka ngokuba abantu abakholwa uba umntu makabeke inyawo phezu kwelinye. Ngoku ndalibeka ke linye ecaleni kwelinye, ndawohlukanisa. Ifunwa ngolo hlobo, kulungile ngolo hlobo. Nkosi mzana uSidney, kodwa yonke into evakaliswayo iyafana. Kungakhona ukwahluka nje kwiindawo ngeendawo ngeemeko zezixeko, kodwa uThixo usizisa sonke ekuvakaleni kobunye belizwi lakhe. Amen.